omo narinde uzazani jogashu atari tekinore zirimondanga mirwa narinde uzazani jogashu atari tekinore zirimondanga umo narinde uzate zimberi nganda urese twebwe intore ziri mu ndangamirwa umo narinde uzate zimberi nganda urese twebwe intore ziri mu ndangamirwa tene by'uburezi ninduzari zamura urese twebwe intore ziri mu ndangamirwa umo narinde uzubaka u Rwanda urese twebwe intore ziri mu ni Rwanda ntiduzayishyigikira atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa mubo narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ikibuga cy'indege nindetse uzacyubaka atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa mubo narinde uzubaka umuco wacu atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka urete twebwe intore gahunda ya ndi umunyarwanda ntiduzayishyigikira atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda urete twebwe intore ziri mu ndangamirwa ubumwe bw'abanyarwanda ninde uzabukomeza atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore mu gusana imihanda ninde uzabishyigikira atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa umubo narinde uzubaka uburezi atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa simatikasiro monitesi uzayishyigikira atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa kwigisha icyongereza ninde uzabishyigikira atari twebwe abarezi turi mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ikoranabuhanga ninde uzarizamura atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore umubo narinde uzashyigikira umuco wacu uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa umubo narinde uzubaka imihanda atari twebwe intore ziri mu ndangamirwa narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa umubo narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa umubo narinde uzubaka u Rwanda uretse twebwe intore ziri mu ndangamirwa intore muramenye intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo iwaba uri umuhungu ngo cyangwa uri umukobwa intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo iwaba uba mu Rwanda cyangwa uba i mahanga intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo iwaba uba mu mujyi ngo cyangwa uba mu cyaro intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore muramenye intore ntiganya
ganya ishaka ibisubizo ngo waba mwishamba ishamba cy'inzutane intore ntiganya ishaka ibisubizo Intore ntiganya ishaka ibisubizo ngo haba ku izuba izuba ry'igikatu intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya ishaka ibisubizo ntiwaba uri umutozwa ngo cyangwa uri umutoza intore ntiganya ishaka ibisubizo intore ntiganya ishaka ibisubizo waba munerera ngo cyangwa indahagarwa intore ntiganya ishaka ibisubizo ishaka ibisubizo waba mukuru ngo cyangwa ukiri muto intore ntiganya ishaka ibisubizo
intore ibyuka kare ikajya ku murimo intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya intore ntiganyira sinanjye ngo binyobere intore ntiganya ishaka ibisubizo intore muramenye intore ntiganya intore mwiriwe ariko mwakongeraho morali tukumva harimo
ko ntahitaje ndwana nani bijana uburezi butaje ndwana nani bijana Yeah.
yatumiye intore z'urwanda yaratu yatumiye indera atumire ndahanga ati batiwe na twe twese yaradutumiye ya yatumiye na cari atumira derita ati batiwe na eko yaradutumiye
byari bimaze kurya hasi mu kabati maze rero ndahera ku magambo amwe mwanakoresheje hano kudasobanya abavuze ko intore zidasobanya zidakwiye gusobanya sibi ya gusobanya babigishije cyangwa kudasobanya ntabwo ari iby'akarasisi gusa uburyo amaguru cyangwa amaboko atagendera hamwe kudasobanya ni no mu bitekerezo mu mutwe no mu mikorere gutekereza guhuza gutekereza n'ibikorwa ntakwiriye kubaho kubaho gusobanya sibi ikindi cyangwa ibindi bintu bibiri by'ingenzi ni kimwe ariko byari bifatanye umuyobozi w'itorero yavuze yagiye kurangiza ijambo rye aravuga ngo ubutasi bwinshi mwumvise icyo byari bivuze mwabyumvise neza ubutasi murabuze murabuze butata ubutasi murabizi ubutasi butata bivamo kumenya icyo ushingiraho gukora ibikorwa nk'ibyo mwize hano cyangwa iby'abandi bize ahandi mu buryo bwo kurinda igihugu sibyo kwirinda bya bindi byahungabanya igihugu niho bihera uramenya noneho ugahera ku bumenyi ku makuru ku biriho noneho kubaka ukajya mu bikorwa uhereye aho ngaho inyara zeyo murayizi inyara murayizi mwayibwiwe ni iki umwana w'inyara ze inyara mwayimenye mute ariko inkera inkeranye mwumvise icyo byavugaga inkera ubundi ntabwo iba ku mpamvu abantu barara inkera n'iby'ijoro sibyo ariko inkera ishobora kuba nziza bari inkera abantu bararaga inkera bahiga guhiga byo barabibabwiye ko ibyo ari byo guhiga hari inkera uhiga uhiga ibyo utunze uhiga ibikorwa wakoze ndetse ibikorwa byinshi bivamo ibyo utunze ugahiga kwigamba ariko yihize cyane cyangwa se rakuviramo kurara inkera nyinshi ugomba kubyitondera niyo mpamvu uvuga ngo rara inkera nke sibyo kugira ngo kuko inkera yubakira ku byishimo ushobora kwishima rero ukibagirwa gukora ibikwiriye kuba bigutera kwishima ukagarukira kuri bya bindi wakoze byaguteye kwishima ukibagirwa ko ibikorwa bikwiye kuba bigutera kwishima uba warara inkera wararuhiga wararawi ni ibintu byubaka byubakira kubaho buri munsi kuva kuri kimwe kugera ku kindi sibyo tugakora byinshi hanyuma kubihiga kubirarira inkera kubyishimira nabyo bikaba ntawabikubuza ariko ntibirute ibyiza wakoze cyangwa ibyiza wavanye mu bikorwa byiza wakoze sibyo rero cyangwa byinshi byavuzwe hano iminsi mumaze hano iyo mwatweretse bigaragaza ibyo mwize agira ngo mbashimire rwose byari bimeze neza byagaragaza ko biragaragaza ko mwigishijwe neza na mubwanyu mukiga neza kandi mu gihe gito kugira ngo yemeza kongeraho ibindi byumweru nka bibiri nibura cyangwa bitatu ndabizi ko benshi muri mwe bibashimije kuko muzi ngo ntabwo ariko bigiye kumera ntabwo turimo ibindi byumweru bitatu ariko ngira ngo intera mwari mugezeho byari bimaze gukorwa biranashoboka ko mwari mumaze kumva ko bigenda neza n'uwashaka yakomeza ariko biranumvikana ko hari n'ibindi mukeneye gukora ndetse harimo no ko gufata iminsi mike cyangwa ibyumweru bike mukanaruhuka kuko benshi ni abanyeshuri murakiga ejo bundi aho mukera muzaba musubira ku ishuri rero hari n'ababyeyi banyu n'abavandimwe baje hano kureba abanyamahugurwa mwakoze mu by'ukuri barabakeneye mu rugo ngo mumarane iyo minsi mike mutarasubira ku ishuri cyangwa ku kazi aho mwaturutse ariko rero icy'ingenzi cy'itorero uko binasanzwe abantu bajya mu itorero kumenya kurerwa kandi abajya mu itorero nange ubwanyu icyo nshaka kubabwira ubundi muri abana bato mu myaka ariko mumaze gukura bihagije ku buryo mwakwirinda ukarinda igihugu cyane kwirinda mvuga ubwanyu aho mwa muri hose mugenda haba no mu gihugu haba hanze cyane cyane mugomba kuba mubona na byinshi mubona byinshi ibibi n'ibyiza ibyiza tuba dushaka ngo mubyige mubigire bibagereho ibubake namwe mubyubakireho mubake igihugu cyane ibibi tuba dushaka kugira ngo mubibone mubimenye mumenye ko ari bibi ushobore kubyirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza iyo mufite ubuzima bwiza urumwe muri mwe noneho mwese hamwe cyangwa twese hamwe n'ubuzima bw'igihugu nuko buba bumeze igihugu niko kimera n'abavandimwe banyu bari hano ababyeyi banyu bari hano nabo barushaho kumera neza bityo rero no ku rwego rw'igihugu niko bimeze igihugu gishaka kwirinda ibibi igihugu gishaka gukora ibyiza gishaka kugerwaho n'ibyiza ndetse kigashaka no kurinda bya bindi byiza ngo bidasenyuka sibyo wakubaka ikintu icyo ari cyo cyose cyiza gifite agaciro gifite akamaro ukifuza ko hari icyaza kugisenya iyo yaba ari inzu isanzwe iyo yaba ari ihema nka ririya ufite icyo rukoresha wabyubatse ntabwo ushaka ngo uhaze umuyaga urikubite hasi cyangwa haze impanuka iyo ari yo yose igusenyere inzu wubatse kuko hari impamvu yabyo n'igihugu rero turacyubaka dushaka ko kiba cyiza dushaka ko kibera cyiza ba nyiracyo buri wese arimo muri mwe rero igihugu kigomba kurindwa ntabwo cyarindwa n'abantu ubwabo batiyubatse cyangwa se batumva ngo bashobore gutandukanya ikibi n'icyiza sibi itorero rero nicyo twifurije ko ryabaho kugira ngo riturere riturere abacu ribarere ribaha ubushobozi bw'imyumvire bibaha n'ubushobozi cyangwa se bibongerera ubushobozi bw'imikorere kugira ngo biyubake igihugu bubake n'igihugu cyabo hanyuma birinde barinde n'igihugu cyacu sibyo nibyo niwo mutima w'itorero tuvuga ni naho navugiye ngo mwebwe muri abana mu myaka ngero mugezemo muracyari mu mashuri muriga muriyubaka ariko aho mugeze muri n'abakuru muri n'abakuru ku buryo bwo gutangira kwirinda cyabahungabanyiriza ubuzima bwanyu cyangwa kubaka igihugu cyanyu ngo hatagira ikigihungabanya sibyo rero ibi byose nashimye nuko numvaga n'umvugo muvuga nasanze numvuga muzi n'ikinyarwanda banza barabigishije n'ikinyarwanda nicyo mwaje hano mukize ntabwo ibyo ndabishidikanya ntabwo nibwira ko ikikubwira ku muntu uzi ikinyarwanda buriya ikinyarwanda ntabwo ari amagambo gusa ni n'imvugo yayo uzi numva abana hariya batwerekaga ibyo bakoraga bavugaga icyongereza cyiza nacyo yaza kuba hari umunyamerika hano ajya kuba ati uyu ni umunyamerika ni byiza ndetse yagera ku magambo y'ikinyarwanda akayavuga nk'ikinyarwanda mu kinyarwanda ntabwo yavugaga mu cyongereza biriya bintu ni ngombwa ni ingenzi kumenya kwiga ibyo wiga kwiga indimi z'amahanga kwiga ibintu byinshi ndetse ukamenya n'imico yaho ukayimenya ariko ntibivuze ngo uyigire niyo mpamvu rero mu itorero cyiza cyaryo kugira ngo uko bizagenda birushaho kuba neza kugenda twongera ubushobozi mu gushobora gufata nyine urugero rwanyu kugira ngo tubigishe kubigisha kumenya byose ariko ugahitamo ibyangombwa bizima bigomba kukubaka cyangwa kukurera kukuzamura mu myaka uko ugenda ufata inshingano zitandukanye ntabwo ibyo ubona hanze hariya byose ari bikwiriye gufata hariya hanze cyane cyane waba hanze guhera ucyambuka umupaka utya urinda ugera mu birometero 1000 aho abantu bajya hatandukanye ugenda uhura n'ibyiza n'ibibi sibyo ntujya kwambuka umupaka rero ujya aho ushatse kujya aho hose ujya uhera ko uvuga ngo nambutse uyu mupaka ariko ngomba guhitamo ibizanyubaka ibyo nzasubirana imuhira iwacu bizubaka abanjye bikubaka n'igihugu cyanjye hari bwa bumenyi bwo mu mashuri za sayansi tekinoloji n'ibindi ntabwo aribyo byonyine byigwa ariko ibyo ni ingenzi n'ibindi byinshi byiza ubu ni umuco mu mashuri wo guhabwa ubumenyi ariko ubumenyi bwinshi bwiza ndetse ubushyize mu muntu utari muzima bupfa ubusa urabyumva ushobora kumenya cyane ni byiza kumenya dukwiye kumenya ndetse musigaye mubizi ku isi hose abantu bashingira ku bumenyi bagakora ibintu by'ibitangaza bashobora kuvura indwara zananiranye bakashakisha bakagira mu bushakashatsi bakamenya bakakuvura ibintu by'igitangaza hari abasigaye barambiwe kugenda hano ku isi yabarambiye basigaye bashaka kujya no ku izindi si kuzishakisha aho ziri ngo zibeho murabizi si ishingiye ku bumenyi biriya byose ni byiza ni ingenzi ariko buriya bigomba kuba umuntu muzima iyo bitari umuntu muzima biba imfabusa aho kubaka isi aho kubaka abantu bishobora kubarimbura bishobora kubamaraho ikintu cyo kuba muzima cyo gukora ibintu bizima cy'umuco muzima nacyo ni ingenzi nigomba kujyana iteka rero itorero rifite amateka ntabwo ari ibintu duhimbye ejo bundi itorero jambo itorero cyangwa se itorero ubwaryo mu miterere yaryo ikintu cyabayeho kuva kera kuva kera nk'uko u Rwanda rwabayeho ni umuco w'uburezi wo kurera rero ndakwereka ngo mu muco nyarwanda harimo n'ubundi n'ibikorwa n'uburyo bwo kubaka kubaka umunyarwanda kubaka u Rwanda sibyo ariko si ubu abantu ba kera bakora ibintu bizima byatugeraho twebwe bubu bikatunanira ni ukuvuga rero ngo dukwiriye kubakira kuri uwo musingi kuri ibyo ngibyo tugakomerezaho tukubaka u Rwanda rushya bakingiriza abantu ntabwo twumvikana ubwana n'umuntu utamureba ntabwo ari byiza wigira muri telefone aha mwebwe it's okay ari bariya dusanga mwe tubana buri munsi niba nabwiraga ngo bigireyo mwebwe muri hano uganira namwe tuvugane turebana nama nari ngiye kubirukana ariko usanga ari abanyamakuru ngo ushaka kugira ngo rero mwabana kandi mwantoremo muri uvuga ngo murabivanze byombi muri abana b'urugero aho mugeze hubaka igihugu hiyubaka hakubaka n'igihugu sibyo iri torero nibyo kubabwira ariko mugeze kumva munavuga kutaba ikigwari ubugwari murabuze urabizi bamuhora ikigwe mwari babwengera ngo n'ikigwari kagerageze gusobanura uko nyumva uri ikigwari ntibishyire amagambo yoroshye ariko n'abagira uko abafata ahantu mukavuga ngo ntabwo nabi ikigwari sibyo kuba ikigwari uzi ibintu bajya bavuga ngo ibi ni na bya bindi bya uzi iyo abantu bagiye mu matora bakavuga ngo ijwi ngo imfabusa ubundi bavuga ntibakiribaze ntacyo bibaze ryaje ntacyo bibaze ikigwari ni imfabusa mwese mwambara umuntu ukwiriye kuba imfabusa muzabyange nta mfabusa ntabwo bajyaho ngo babare abandi bantu ngo turashaka abantu bagira batya abandi bantu bakaza undaka natangira gushaka impamvu yewe ndababara mu nda ndwaye umutwe agashaka ahapfumurira ngo ku rugamba bibaho urugamba ubu bya biri mwahoze mukora hariya bavuga bati umwanzi arateye ati ni bamwe ati ariko njyewe ndaribwa mu nda agashaka ahantu yanyura ati ariko njyewe ati ejo ati byagenze bityo ati ntabwo nari mpari ati iby'abandi babwiwe sinabyumvise ubwo ni ubugwari ni impfabusa itorero rero ryigisha abana bamaze gukura aho bageze aho kongera izindi ntambwe banga kuba ibigwari banga kuba impfabusa kandi ubundi ndabizi ko n'ababyeyi banyu bamwe bagomba kuba babibabwira si bose ariko reka mbibitirire wenda arababwira abatabibabwiraga mwebwe muri hano nimugera mu rugo mubwira ngo kuki utajya utubwira gutya ubwo ariko hari ibindi bagomba kuba bababwira bibubaka wenda bitari icyo ngicyo amaze kumva ni ukugenda twongera rero muva hano kuko mukora imirimo yanyu yindi isanzwe aho muri hariho hose mukomeze mukorane umurava mukorane ubushake muharane icyo kintu cyo guhitamo uhitamo kumenya ikibi kumenya n'icyiza icyiza kugikurikiza kikakubaka ikibi ukakirinda bityo uko ubyifuriza wowe ubwawe uvuga ngo nta kibi nshaka iki ni kibi ntabwo nyenda sinzagikora aba ari nako ubyifuriza kandi ubiganisha ku gihugu cyawe mu gihugu cyanjye ntabwo ibi bibi nakwemera ko bigera mu gihugu cyanjye ibyiza nabyo wahisemo wabonye kuko iki cyiza ngiye kugikurikiza ngiye kugishakisha kinyubake ndakigenderaho kugira ngo iki cyiza kizagirire akamaro igihugu cyanjye hamwe n'abandi banyarwanda ni wo muco ibindi bagomba kuba barebaguye ntabwo nirirwa mbitindaho kandi bimwe mwanabigaragaje ibindi mwanabivuze no mu bikorwa mwabikoze nagira ngo rero mbashimire ko mwanashatse kuza hano mu itorero mugomba kuba hari byinshi mwigomwe kwigomwa abana benshi muri mwe bari bamaze iminsi mu mashuri barara amajoro basoma bakora ibizamini badasinzira ubundi uko bigenda iyo byageze iki gihe muba mushaka kuryama wikendi mukageza saa sita saa munani muryamye ntabwo ari bibi byo uruhuka wakoze kiri ni uguhora uruhuka gusa utakutse sibyo ugomba kugira isaha y'akazi icyo ari cyo cyose ukora uri umunyeshuri uriga ugashyiramo ingufu ariko ugomba no gushaka umwanya ukaruhuka sibyo ukaruhuka kugira ngo byongere imbaraga wongere ukora ibindi kuba mwarabyigomwe rero mwarakoze ndabizi ko ahangaha bagomba kuba batarabaha umwanya wo kuryamira nimutaha nababwira iki ariko igihe gitoya nabwo ntibyabindi ngo nkeranye kuryamira guke ariko rimwe na rimwe ntabwo ari igitangaza mwabikora biremewe. Hanyuma muzagarukire ndetse abandi nimushaka uyu mwuga muzawukomeze. Sibyo? Kera muri politike mbi, mu bihugu byari bifite politike mbi, kandi byaterwaga n'ukuntu byabaga bikoze. Umwuga nk'uyu, umwuga wa gisirikare, umwuga ujyanye no kurinda umutekano n'iki, kubera politike mbi hajyagamo abantu batari bazima. Ndetse biragenda biba ngombwa ngo igisirikare ni icy'abantu batagiye mu ishuri, ni iby'abantu mbese biba ni icy'abantu b'abasinzi, ni iby'abantu bakakigendera kure. Twarabihinduye. Uwo mwuga wo kurinda igihugu cyacu, urusobe rw'igihugu kugira ngo abanyarwanda bariho bose babeho neza uko bameze, kijyamo kigibwamo ahubwo n'abantu bazima muri twe, n'abantu bameze neza. Niko bimeze, niko bikwiye. Ubwo rero ngo umunsi mwashatse kukijyamo ubu byari umunsi wo kongera, sibyo? Bimunyuzemo byari kubasogongeza, muri ko bigenda bite? Ubwo ibisigaye ni ibyanyu guhitamo, utari ko. Kandi ikindi cyiza cyabyo ni uko iyo wagiye muri uyu mwuga ntibikubuza gukomeza undi mwuga wari ufite. Ubu niba wari injiniya, niba wari umuganga uvura abantu, niba wari wageza iby'amategeko, niba wari izi iby'ubukungu, niba wari izi iby'indimi, niba icyo wese ari cyo cyose, icyo wakoraga cyose gisigaye kijyana n'uyu mwuga, sibyo? Hakaba rero iby'akarusho kiyongeraho, urumva ufite uwo mwuga wawe, urumva ufite hano kwa kundi utozwa gutekereza neza, kugira disipurine, kugira gute. Ariko uzi ishema ryo guhangana n'ushaka kukugirira nabi. Ako ni akarusho karimo kugira ubumenyi, kugira uburyo ushobora kuba waza kugusenyera inzu, gusenyera urugo, gusenyera igihugu, kubona umwanya wo guhangana nawe. Ngembe baranishema, ntabwo ishema ririmo babandi bashaka aho banyura ngo abandi aho bashaka bapfumurira ngo bahunge ibikomeye, nta shema ririmo, sibyo? Njye niko mbyumva. Uzi ko ariko ko ari nako twabyumvaga, aba bose ureba bari hano bamwe bamazemo imyaka, buriya niko babyumva. Kandi twabitangiye tungana namwe, sibyo? Ibindi abagutinya batinya ngo iyo ugiye mu gisirikare ntumenya ushobora gupfa. uraraswa ugapfa ariko upfa atarashwe se kuko abantu birirwa bapfa buri munsi hirya no hino watinya urupfu urupfu ntaho ruba kurusha ahandi hose urarusanga hose hose aho ugiye ruba ruhari akarukundira ko agakundira igisirikare ko akijyamo kambara uniform bigasa neza ariko bavuga bati ntavuga isasa agashaka hanyura ntabwo ari byo ntabwo kuko icyo utinya muri ibyo ngibyo uragisanga aho wahungiye nicyo kibazo icyo watinye ku rugamba ugisanga aho wahuriye kandi ibyo bikaba no gupfa bitari neza buriya hariho gupfa neza harimo n'abakirisito muri mwebwe bagomba kuba batekereza ubuzima bw'ikindi gihe buriya nabyo nimugerayo bazabibabaza bazakubaza bati ariko wageze ute wageze aho uhunze wiruka wageze so mujya mumenya guhitamo hakiri kare mugifite umwanya wo guhitamo abenshi rero hano ureba twahisemo batubaza zabuti tutwageze aha kubera ko twagombaga kuhagera gusa ariko ibindi byaho twabaga twarabyujuje ntabwo twabaye ibigwari ntabwo twirukanse ngo duhungire bityo rero reka mbeke aha ariko niba hari ufite icyo ashaka kubaza cyangwa kuvuga reka mbahe umwanya wabyo cyangwa